Radio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Alkamisari Noga e Leuru Zue, Jena Yamle Yabiri Masili Majisapo e Didi Midentawa en Dermeson de la Presse, Bamokodo, Jutino Nord, Kabaruji di Moro, Egolo Kanko, Nude Tero Gagne Kanto, Unto Ugijabeto. Tangal ko gede didi sediya won jotti le nokko ko wattu joni president ngabe njoyom jiyabe le leedi sediya won di kanyi en jottoto le nokko faabde alon tidalaji le leedi malindi hani hebirede jokala kambe golobe bankeji wombe le leedi meden di tiagal ko dum puduno murter mabbe balde tati kenen le leedi di wattu joni holi tawen der do murter timmi min diltini micro jamen di min jottiki wattu joni hono foogi wonti e yalterde le leedi meden di to seguto roobe lo wombe tombe wiyama dum wonti waddude kebe mawde dum e tawede fu be biibe jogi ton tidalaji di wonno sembe kabaruji di min jogi non do betande di bismillah modon e hedaade président ngabe njoyon jiab le lifol sidia wongol kanyen kan yottar do bomako do le nyaloma ko tiagal ko kanko goodluck jonathan président kido le leedi nigeria ndi o yotti le nokko so hebay non de dido tidalaji hemnay dum jogal wattu jono beedo yimbel du jotto do jayelo no kari haldirde e gede de fa kebe famtar kedden ousmane ali boudi
le communiqué goto kadiado sedi awdo mali do holiti wide horebe leede nelabe warde be anay mubben horejo leedi cote d'ivoire alassane ouattara macky sall mo leedi senegal mamadou issoufou mo leedi niger mohamadou bouari mo nigeria kanye nana akufu ado horejo leedi ghana fanda wargol mabbe do yalla be darta tidal bangal net ak e politique gondo jonte kewde jon leedi meden di yalla ana hebene jogala be horebe leedi yurobe le hirnange dun afrique de anandoma wattu 10h le capitale leedi malindi be gardan fandi fo himbe don gollobe le sidiawo be kananko mawbe nelama warde bamako do tiagal ko nelanobe arande be horejo leedi nigeria kiddo goodluck jonathan ardina donki biltude kabaru o le kolita wede golleji be gatale nyalom o be horebe leedi enjoyon ana jotto do ana joddo e curowo le gubal sidiawo gal tiagal dum be joddote horejo leedi meden ibrahim boubacar keita wattu 13h yaade 14h er goto tiagal mudum be joddoto imam mamoudiko kanye comité goto m5 rfp tiagal i joda halaji nelabe warde be kule tan ko ndewra do mudun wattu 16h yaade 17h mitindinde gubal m5 darto wal horeje leydi meden ibrahim boubacar keta yoppa salli o dan yiddugol mudun sariya fa julde bello
holitindille on do wattu fu yogay dunki ande andambe hono leydi ndi worino kay kolitiide kanko horeje leydi ndi o wajibi tan sino jabana gede godde ka anton ko nayiri bangal fusude assemblée nationale fa yotto faame yalla hebe mbadi majibe yotto yodu wattu jono be tamra hono gouvernement kessani jinnired leydi ndi kedda mo kanko dit Ali Tunkara yo jengino jande do do wori le leedi meden de comme sifido hen do faccetam Mamadou Sama Seku.
Je pense que le chef d'état
mena mila wede siko la be do kala ko be leede de garan tan juktitaade kala ko gollan non bangal nelabe sidew ngarno be denno be jewtata no feewiri alhali kabar o sabi hakilo am yimbe le sidew ngarno be jeebi ko non sanne kabar o wurrini denno mena mila wede be do kala ko be leede de pian dabare no sudu batirdu saminte no ministre mo gorfu fawre mudun nomete ka wana fi hono no hulta totte bawde de fuf mila fi so be ma hala imin gollo do salli kanon ke leedi ndi hakki kanon ko be leede na fa njo ngara hinade tidal leedi mendi an haani anden wido dum do wana fi mere
de changement important
dido kabaruji fo do ma hebi dum do stati amen whatsapp numero anni chapade jide jegom chapade jegom e didi chapade jitti jitti chapade jego no noddi o do numero via mo mere mere 37321 kanko lamini do cour constitutionnel kido no dirte do manasa danyo ko tiagal ko ibrahim boubacar keita wi o yoppo nokko o ko wiama wattu jono windi lettre fotude o horejo leedi do wattu jono hali honno dido golleje ngori wiide do yarra kido kanko do jewtoto no sariya wori le leedi ndi kambe gollobe bankiji le leedi meden di tiagal ko putno murter ma balde tati kenyan ko dum latik sababu so golleje kewdi dari le nokko ndedo fedne no dirte sina befo be koliti wi neddo mabbe goto tiagal ko fetta yaade ko dum wonno ko be jabana wiyama wattu joni be pamri dum woni fedde ndeb noddita banque bedem wonde le leedi meden di fa kebe famtar kedden ousmane nyali boule mamadou sama seku
les gens bien ngari bam de joddiji mabben yogal an kada gollob e gollude worbe gollude be kana hadere gollude wona gonga
e do halaji di yo client goto metta do sanne mum en tawi yeso banque goto to asei ton do ardibe syndicat sinabef ngari non hultinde gollobbe yo tinno tabade murtar golle o do imadra yo jawabu yeddugol tobere jetto toɓɓerde sariya wolu do golloɓe banque ko nande muɗum ɗum woni ko holliti kanko jottino kabaruji sina bef dialla sidi diallo
c'est une seule personne qui
saabe neɗɗo gotta golleji banque fo ana dari hannden on neɗɗo goto wonno DG Bedem kanko ɗum wonno hoorejo walde golloɓe banque ji sini a naati e syndicat a renete a wawa ittede nokku ɗo ngallata naɓɓede nokku goɗɗo tawi weela e ma e kolliti wiide ɗum wala e sariya koɓe gaddi ɗum faɓe jottina ɗum fadde mabɓe wartide muɗo wonno ɓe naɓɓo nokku goɗɗo
sariya fof yeddaka ɗum woni ko holliti yimɓele syndicat banque BDM ɗum neɗɗo laatiɗo sababu mutere nde gollata e wi secrétaire général o papa Sadio Traoré sariya fof yeddaka e li huncangol hoore kabaru golle oɗo debbo o keɓal makko jaati na yawta ko hani ko saabi golleji kewɗi o hawrintinta ɗum ne hana ɗum woni ko metti sanne kanko papa Sadio Traoré o
minenke hakkille amen sariya fay goto yanaka murtere nde walda e sariya juyimi komin jiido ɓembe ande ɗe hollitinde wiide ɓe gaɗa murtere golle hollitinde ɗum walda e sariya kanko debbo o fayɗo naɓa ɗon hokkete joddiji makko kulleji kewɗi goɗɗi o hokkete coggu essence ji hono kanko wonno directeur gollide nde fay ɗum wona ko hani
kanko gollowo kiɗɗo le syndicat sina bef Aboubacar Diallo holliti wiide kanko ɗum hono ɗum ɗo heɓinomo e wattu hitande 2006 caggal koɓe joƴini syndicat banqueji ɗi e wattu 2003 ka kanko neɗɗo kiɗɗo syndicat o na mila wiide wakkati jun o syndicat o na wondi woɗɗade fandaji muɗum
fay hunde ko teta wala fof ɓuuri kasen ko heɓata joni ana ɓuuri nde wonno directrice nden o hokkete litre ngaji temeɗe ɗiɗi essence hono kanko wonno directeur gollide nde joni ɗo naɓa ɗon hokkete litre ji temedere essence ko heɓan ɗum genariji ɗo naɓa joni ɗon miɗo waɗa noddaga fewde sukaɓe natuɓe e fedde sina bef nde kadi gonnita golleji nde puɗɗanode arande
wi ardiɓe sina bef murtire mabɓe nde jogitoto balɗe joyyi goɗɗe so ni gollowo egguinaɗo o tottaka hakkeji muɗum ka fodde nden client yimɓe kay yettiraga fe domude tafu
hollitinde wiide nde ɗon murtere wattu joni o nde timmi banqueji ɗi fuddu uttama le leydi meɗen ndi fedde nde noddirte soma zep nde wattu joni o ko heewi e jamare nde fota wonde hollude metti muɗum hono ndiyam ko yaltata e robine ngaji ɗi ɓe kollitiwi ɗan ɗo ndiyam yoɗan wona ndiyam moƴƴuɗam ɗam moƴƴadu e cellal wakkande min gandino fedde soma zep nde ɓe kollitiwi ɗum wona gonga kala ndiyam meji mabɓe ɗi fo ɓe ƴewtuɓe ɗum wala fo ko woni ley hen fa keɓen famtata keɓɓen Mamadou Sama Sekou
batte bonnugol alhaali ndiyam robine o yimɓele hewɓe gulitiki suma jep goɓɓe kay gotti tan nawtorade ndiyam robine
mi tagitiki ndiyan to suma jep hokkata ɗan ana wojjita saabi ɗum waɗi somi hoolaki ɗan ndiyam robine ɗan wona ndiyan lobban miɗo fanɗe majjan fami rena cellal an kañi e yimɓe galle an
tawene yimɓele suma jep jaɓanana fi oɗo kabaru o e wi mabɓe nonde ndiyam hultata wiide ndiyam ɗam wooɗa jabuji ɗi mi kewi caggal koreɗe hulta wiide ndiyam suma jep na woɗi jaati ɗum woni ko holliti hoorejo laboratoire national leydi Mali fanda ndeɗo gollire woni ƴewtade alhaali ndiyam leydi ndi fof keɗɗanna madame Mayga Fadima Yaru kanko woni hoorejo ndeɗo gollirde laboratoire national des eaux
kiɗala fo wala banggal ndiyam doketeɗan to suma jep satu ɗum koɓe mbi ko ana wawi latade toɓɓe kewɗe alhaali no ndiyan ɗan worrini ana wawi latade lawol no ndiyan ɗan hokkirani kañinno ɗum moƴƴinirani saabi ɗum wani ndiyan ɗan min dokkata ɗan min ceɗan ɗan ana hani ƴewede tun to ɗan maretetu wakkati ji a tawan ɗeɗan wayliti ka ɗum ana tawi no ɗum moƴƴinirani neno ɗum aɗa hani hollitinde no moƴƴinirani ƴeewe yargol ɗan ndiyan waddata tiɗalla cellal ɓikkoye adama remmi
honjotoɓe yogaɓe kay holti wiide alhaali ndiyam ɗam na fawi dow jogola jamare nde fewde e ndiyam maayo e wi mabɓe ne hani ɓeɗo watta fewi juppude tundele le maayo ngo
wattu joni ɗon ndungo yettiki wala fo dulluɗo wiide fogiji ɗi ɗo aɗa gondi yaltirde tatteji ɗi fo le leydi meɗen ndi to seguto kam rewɓele wonduɓe jaga toon jaagu foogi ɓe kolliti wiide ɓe gondi heɓo toon keɓe mawɗi ɗum e tawde fo ɗo ɓe jogui toon tiɗallaji fa keɓen famtata keɗɗe Mamadou Sama Sekou e Ousmane Niali Bouly
ɓiɓɓe leɗɗe saaba sénégal en zis lolirɗo foogi na kewi sane ley lumo segutum rewɓe hewɓe iwoɓe ley guure ɓaɗiɗe nokku o na gara yeyduɗe ley lumo kala altinere coguji ɗi na mbaylito ley alhaali wattuji ɗi kortumu dialluyo jeeyo foogi guila duuɓi kewɗi ɓe facintini hono lumo kabaru muɗum worri
no arande nde ana yaa yesso toggu muɗum ana ɓuyto soni foogi fuɗɗi sonkude nden wonno ko tiɗata kase cakuru ana sotte on wattu ujunere e temedde tati yaade ujunere e temedde nayyi wattu gonɗen joni o ana sotte hakkude temedde jeegom yaade temedde jetti
nawtortoɓe yogoɓe kay holti wiide ɗeɗoɓe leɗɗe ɗe na jogui nafa sanne hono kanko Sekou Traoré o holliti ko ɗum saabi omo yiiɗi sanne foogi
ile nde min sukaabe miden codano fogi watti joni o fogi heewa hono arande non e dum wade hono jini ana moddi sande
o mi fana gaf sama ko so
le jagu fogi o jeyobe robe yogab ka hulti wiide nakaba telaaji kewdi hono kanko hawa mariko o
ne golla o golle ko yaata dubi 33 joni men jang itto wayde dum le ladde tidala goto mo min jogi yo wadde dum le gendi sabi fogi ana teddi sanne ronda de dum ana nawi miden jogi sodobe miden naba fogi fa le leedi burkina
yido telaaji taade fuf be do robe ngida fi yofude o do jagu sabi e wi mabbe kabaru fogi o na lato sababu be do rokebal kino dun hajuji galleji mabbe
holitindi widen kalan wattu jono no kabaru nyomo no deto coronavirus o wori dum woni kenyan no gaydi lewru jendu hono yimbe la sappo ndam nyaw o yaye muden sappo tata ngoni santanaabe goto heddi li hen an holiti wiide hebbe nyaw o leleedi meedi ndi yimbe o winaadi do be temed nayom e chapande nayom e chapande jenayom e nayom o acca hakke hono yimbe la santanaabe do yimbe o udinere temed jettom e chapande jeegom e jenayom yimbe le heddi bele hembe yo yimbe le temedro e noga e taton kabaru jameno coronavirus wori ketten
Sulo talaji kai ngatani hakilo seriaji COVID-19 kunya coronavirus nati lili di malindi ardibe churi dogotrobe jaltini seriaji yogaji jalla haddi kewal ge inyo bangal labal wudondiral bonugol maskuji ikonande mudu ele ngalura kai kambe joint otalaji be hulti wide dido seriaji di na golla no fevri wakati jun o ele nukuji mabedi kilian en yogabe jati gudini dunno be jetti dunno dabreji kunchanade horadi yala ne pedro famu kettana ko hebe en kejaado amen to kaytun mahamadou diallo lolido samba
ila nyaw coronavirus o yale leedi malindi otlaaji gondi ley ngalure kaynde fobe gondi e rentade non otlingel no dirtel legal segu o wori ton kanko no dirtel salif keita goto lamido ngel do otilo hollitido wajib tansinane rewa dido seriaji ngardo otil mabbe ngel fur
pour ne pas
mi bammi dabre jogaji reno gol himbe e nyaw o fay goto natta do seni ku mudum jewaga kanado wuje juude mudum e gel ngaji hidro alcoolique
ne toi un peu les mains
sa dabbirki don kilometre uji seeda on do golle goto jiyata yimbele gollobe le geldo hotel kanye ngarobe fur
nous avons déjà
mi bammi dabar ila do damal natirgal otengel nato fu kana borno mask wana o fay gollobe do edin wajim bina do mu en
travaille à l'hôtel
yimbel ngarobe le dido hotelaji be biibe jidi o do golle heddo e tabede kedemo konko no dirte Boubacar Traoré o ngardo le geldo hotel
dabbirki di ana gondi e teddinede le otengel lotugol juude mudon e sabunde kanye bonno gol mask farento nyaw o on wajimbina kala nato do wadi yide dum jokkina
micitede wiide gallure kayinde ila le lewru mars noga e jago mudu nyaw coronavirus o yaton fule o do region du nyaw o buri matete ko yata yimbele temedro e noga e nyaw o ya e mudu en won santanaabe du dum ko Mohamadou Samba Diallo hebini sijo tamani kayi
to kajulutun hakke chapantato yimbe ardibe en kawruti nyande taratare noga go lewru juillet yalla huntande hore tabagol siraji sakkade nyaw coronavirus e wi landinibe dum be fanda mudun yo dawri no be do ardibe be huntata hore no haniri famin gol kabaru jalinyol chellal kajulu landini gal do kawrtan kettana landul gol jaboto docteur Salha Garba kanko o dogotoro mo rintinda dun e golleji hun cangul hore nyawbe COVID-19 tutum tutum
allo docteur
nyaw COVID-19 ana way nangude dabaji tuudina sini nangi di dabaji ana way lata sababu rawude himbe na
allo
arande dim andana nyaw o sanne le leedi sin milino e dabajo hebirde tagal mudum won ko himbe paami wana e daba nen e dem ba wiide joni himbe kanyu en dabondirta
dun timinta acti COVID amen hande yo en ji jangu do kabaruji goddi yalla hisde nyaw coronavirus patti bu chondiron patti tamondiron juude
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sekirab dialo ne le region ngaji me didi do kabaruji didi mun dokki tawon ton sabi de wattu jono wattu nangiri mi do juude le studio o. Olitindi wi to gawoto fedde de noddete robel wonde to wonde le nokku noddete do gonzere idum le lamu gawo wiama kambe pabirato robel hono kani hebirato ton pamtare ko yata milliyoji chapande joye didi hani wakkel robel ngombe le commune gonzere be do robel an le gelle sappo e tati projet on hani wadde ton ko yata lebbi sappo e joye do lebbi do gal mo sa adio leedi nation jini fedde mabbe de noddoto onifam garanti minira nokko noddoto do yoro so tiagal ko murtire banki di wadno ton kenya ko wiyama ti alaji kewdo gonna e mate ton sabbe de ko heewi e gollidi di fu dari ki ton yimbe no wombe tobe ko limmeti mudde sanne be bi wahana o do wattu hono murtire de hani wadde ton sabbe de julde kanyo gandi jamar nan hasidi e kalisi di sanne sekrab do katene bete hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade heejoji amen ka fande fande fe no ko nander ono do e sed yewtre meden de ana wodi wassalam.